Ngoja kwanza kaingie ndani. Ni muda mrefu nimekaa nje. Ngoja niende kaingie ndani. Ngoja nikaingie ndani. Ndani, ndani, ndani nikaingie ndani. Ndani, ndani ngoja nikaingie ndani. Ndani, ndani, ndani nikaingie ndani. Ndani, ndani, ndani. Nilipoingia ndani likapigwa mapozi matiki tida yana ndinoma na likiba na pasalu dada Zuchu chukua ngano leo tuchomee chapa oya yani nicheze alafu nisivuesha ndani kuna AC leo nitacheza mpaka nitaswe uwana nita mkataba yote kwa yote sababu ya bu mimi nataka kwenda zenji ila nisipande bongo yani kaingie ndani 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 nikaingie ndani 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 ngoja nikaingie ndani 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 nikaingie ndani 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 ngoja nikaingie ndani 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 nikaingie ndani 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 kuna vitu vinakuwa vitamu ila hiki hapa kimenitisha vinakuwa vitamu ila hiki hapa kinanitisha inakuaje matembele ukanichanganyie na mchicha nikuulize wewe uogopi wewe uogopi wewe jamani wewe uogopi Wewogopi ni kuulize wewogopi aye wewogopi we bidada wewogopi wewogopi e kama amekupa namba basi ujue anakuhitaji e kama amekupa namba basi ujue anakuhitaji kuna mawili uje na jombo au uje na bajaji oya embu mkoli hicho kisimpitaisha chaji ndugu yangu mtafute alokupa namba alokupa namba mtafute alokupa namba ukamcall geto mtafute alokupa namba Alokupa namba, mtafuta alokupa namba, ukamcall geto. Mtafuta alokupa namba, alokupa namba, mtafuta alokupa namba, ukamcall geto. Ni muda mrefu nimekaa nje. Ngoja kwanza kaingie ndani. Ni muda mrefu nimekaa nje. Ngoja niende kaingie ndani. Ngoja nikaingie ndani, 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 ndani nikaingie ndani, 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 ngoja nikaingie ndani, 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 ndani nikaingie ndani, 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 ndani. Ayo, Mr. Junior Pa. Azo, Yongo, Momo, Weki Sepeoji, anakusalimia kati.